palo kulimwe mwe basapoje.
Chef cares on the trap.
Inebo nams.
Big up on my
dance. As a guy ziba motosela mtambo. No team pola. As a guy you feel no pepe kachola. Banga ko plan bro. Pushing at antico. Ziba balance kango nonga ulina. As a guy sufunika posting. Sufunika na ghosting. Ufunika tse una piri famo muri haso. Kwatia banza ko basikilam. As a guy sufunika na ules. Tusaya sipa sam to miss. As a guy feel no zibo keba. No so that in umbaya umatea. Chito yama muna siku baela che ufanika no so vapa bondi. Kulangiza kuba fia chishikondu ze shongo la bandi tila ze gai uyo padoti. Uku kwa tuku keba ndiye gai kodi makula na girlfriend atiwa ma miss boy. Mfuna tigule matoi. Pakiza ni mpambu no tima story. Alate mwaka kure soli. Yose ni mami put me this. I put me that damn having ever get tonight. Nigga relax. Chito mulanda landa fipa tumba muli wala. Abana posting in anjala. Upondo na mabox sayo sezela. Tako na visezea. Your body wanjala si ochezela. Katindi o wampola vendela. Kuno siko vendela. Balipe wa ulezi perchezela. Wase guy sufunika posting. Sufunika na ghosting. Ufunika tse una piri famo muri haso. Kakwatia banza kuwa sikilam. As a guy sufunika na ules. Tusaya sipa sam to miss. As a guy ufile usibo keba. Nosota jena mbaya umatea. Ya, parinda la matima fomo ngena pepa ngena fulu fute. As a guy ni kukosa kuti ukute. Ukari moyo yeso kumvesa makolo mushe. So ine pari mane siningatushe. Don't be comfortable that you're still gonna pass it. Gare ujito soba titi. Ya kuposika ya makolo TV. Uza imbe la brand sweetie. Life ni kulimba. Mabwino sivi prela for free. Yeah, ufuniko pao na dadi. Pala uka wana baka mwetwa ya mkakati. Shea tanga pondo kujia ze guys. Ufuniko nkala na kaso. Sufunika badima fasho. Ufunika wasetinga standard. Focus discipline deni mamana. Ase guys ziwa moto sela mtambo. No timu pola. As a guy you feel no pepe kachola. Banga ko plan blow. Pushing at antico. Zibo balance kango nonga ulina. As a guy sufunika posting. Sufunika na ghosting. Ufunika tse una piri famo muri haso. Kakwatia banza ko basikilam. As a guy sufunika na ules. Tusaya sipa sam to miss. As a guy feel no zibo keba. No swata tena mbaya umatea. As a guy ni mutu.
Zeba.net.
Soldier was your game.